byonga bichali bwebityo abazadde basabiddwa okuteeka yonyesira era n'amaanyi ag'enjawulo naddala mu kukuza abaana baabwe babateeketeeke bulungi abaana basobole okubeera ab'omugaso mu ggwanga lino Uganda. Omuyambi wavunaanyizibwa ku bakozi mu disitulikiti y'e Kamulinga ye Moses Mitala wa asinzidde ku ssomero lya Mwiru Junior School bw'ategeezezza nti abazadde abasingira ddala obungi obuvunaanyizibwa bwabwe babusuula eri abaana abaana ne balyoka bakulanga bingiringiri. Ategeezezza nti kaakano mu kiseera kino abazadde tebateekeddwa kusuulira buvunaanyizibwa eri abaana baabwe era emu ku ssuula n'ensonga enkulu zebateekeddwa okwesigamako kwe kukakasa nti bateekateeka bulungi ekinyusi mu baana abaana basobole okuvuganya obulungi mu Uganda eyeegombesa ate era basobole okubeera n'abakulembeze abaddako.
Ensonga y'okwenda abaana bende olwaleero luno tokubaido kubanga omwana ono ajja bw'obaaba nga tomwese lwaleero odabadde amukobera ati baaba afuire oba maama ve ati gufe weguza mugaso tigunaba nakunaba omwana adaajalire ne ku magombe alirire akuba empi ageeye akati baaba onjire ku olw'omukano gubaire omulaga so omwana malaga omukwano saaga eno esira ncyo otakuba enti encyo njakulagero ndigutereka omukwano gwancyo basomesa abaana.